mashabiki,
yeah.
Niko moja Afrika mashariki,
yeah.
Ile tina flow kama Nikki,
yeah.
Vibu tatoboa bila kiki,
yeah.
Wachache wana mini sina diki,
yeah.
Domana nachagua marafiki,
yeah.
Ile usijifanyi kaushkiki, wana nakujua kabujanza mziki, yeah. Technique na wa control, ndo sababu wasifananish na mabisho. Wanajitaga ma king, wanajua ni King Kong. Mana wana wakizao, mindo niko ringtone. You can check my skin tone, niko black so they hate on me. Savvy when you healers on, do na bet on me. Hili yala liga, fanya double check on me. All these other niggas never had a faith on me. So nafanya kama ABC. Wake up money na my bros, now before you go pranking me. You can never put a break on me. And I'm going to the riches while you other niggas RIP. Kama RIC, hajalishu una swali mskiti ama RIC. Na wa guarantee, nikishoot, nimeshoot, na hakuna kung fu wala karate.